yewtere sukaɓe malfu
tokkita to sukaɓe hewɓe cakkitino terrain alal baare nde meɗen keppi sanne terrain fuɗɗa yawara ɗum yo haala sukaɓe yogaɓe mabɓe du kolitiwiɗ ana belti warde fuɗɗude jaguji ley yawara terrain ngaji ɗi yalla ana keeɓa balla saraɓe mumɓen hakkille mabɓe ɗum waɗan fa tiɗallaji ɓe joguino dow mobilaji timma keɗɗen ko ɓe sukaɓe yogaɓe bi kaƴaɗo amen gonɗo toon fodde Moussa Diakité
ko terrain o moƴƴina ko minen sukaɓe keɓal amen ana hen saabu min ɗiwan kita yaade kay laawu ngolana sakti tampininde min ɗum wallan sukaɓe hemɓe golle saabu le terrain o restaurant won hen mbawi moƴƴininde ñamduji ɓe torra yimɓe e kañƴe wande golleji goɗɗi kasin le terrain o saabu mum min cottan hen kulleji min keeɓa hen kalisi so aɗa waɗa woyasi e terrain a yiyan kulleji kewɗi cotteteɗi e makko ɗum yo hunde weltare inniraɓe amen ana cotta hen kulleji eɗum wela min eɗum ɓuuri mobile so aɗa waɗa woyasi le terrain kake mana ndeni hakkunde kay e kita laawu ngol woɗa fey seeɗa ka joni ko terrain o moƴƴinako ɗum yo hunde woɗunde
bafula be cukalel nde woy ɗiɗoy gotel ngel duuɓi sappo e ɗiɗi gotel ngel sappo e nayyi janama ɗum waɗi yontere ƴaɓɓine nde faro to gendi ndi e mayna ana wara kilométre ji nogay ɓe sukaɓe rewɓe ɗiɗo iwino mayna somowade gollo goto ley gendi mabɓe ndi woni ɓamɗoɓe e moto wiide naɓamɓe dow lawol woni ko taƴƴi lawol nanudeɓe ley ladde wadde o golle bonɗo e nananlaji keɓade iwde toon o gorko wattudo nangano nden tawa o culinoɗo fa hanɗe ɗi nananlaji ɓe ɓeydi wiide o wi wana kanko waɗi o golle le o wattu fuu woni ko watta e juuɗe humaniɓe sariya kuthiala wollo vision mali limti sukaɓe ujunaji capanɗe jeɗɗon e jeegon e temed taton e sappo e ɗiɗon le programme uji capantati e go'o bambugol abbiraɓe inniraɓe ujunaji deɓe e jeɗɗon e deɓe sappo e jeegon wonɓe le bureau ngaji sappo woni daraniɓe ngol faabugol hooreɓe nde gollirde dokki ɗi adaduji ley communiqué goto alal baare ƴaɓɓene nde ley gendi pala commeriral pesoba cercle kuthiala ɗum waɗi le fuɗɗugol golleji sosen ngo hakkillo waɗan fa ɓe sukaɓe kañum e koye mumɓen cuɓo mo jiɗi bamba ɗumɓen hakkude ɓe rewɓe e worɓe dow waɗugol ngol suɓogol e nate ɗum ko seedi e koɓe gaɗanno arande ko ɓe saraɓe kañi jaate cuɓoto suko mo jiɗi leyde yambere sukaɓe deɓe sappo e joyon cuɓeke ɓe jiɗi laato abba mumɓen na ina mumɓen nokku ɗo wuro ana dursitete udditanama sukaɓe alal baare ƴaɓɓene nde ley gendi gedi bine cercle ñooro ɓi gendi goto ñiɓi o nokku jawdi ndi o itti ana wara millioji temed tati e capantati e goɗɗo sefa fanda mum yalla ɓe sukaɓe ana jangguine dina alsilamaku o kadum e yewtere sukaɓe nde hande lamɗo hollu en yontere warore fa garte e yewtere wonde
yewtere sukaɓe malfu wonno